DatingSaathi.com.
What is that you want great? What did I do today? What did I celebrate?
Kwanza bwana sifiwe,
haleluya.
Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya
meza, ucheze cheze ya juu.
Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula,
na tuijui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Sijui mwaka gani mtajenga choki banda, mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kawo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kula vule mwamba.
Oh yani,
pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe,
haleluya.
Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya
meza, ucheze cheze ya juu.
Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula,
na tuijui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday.
Zombie ama zombie, zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ama zombie,
zombie,
zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ni zombie, uyu mwana na bala, ka zombie kana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ama zombie,
zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.